Galandanya Music Promotion.
TSR.com.
Young Chef, roll over. Young Chef,
D.
Ila kuno funa five.
Zinawa, call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey, who's got the keys to my jira? Katumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umu kuchilimba. DJ faka kufuli umu kuchilimba.
Faka kufuli umu kuchilimba.
Nganili soba very humble. Weekend mind ishiri mujango. Mudanso one song paripiti. Ni samba samba chekwikiri na chisira tukiti. Petangala nsaka yetu ni brewery. Feeling like a slave mumuko sifulu majuari. Katumba ziripo alikuti bartender. Sikamba pakutwala patikwila matenda.
DJ volume ulunda. Di nechi pompo fole na punda. Soso vinka mukatwishi ni kunga. Shotso vina nipaka vale nkumba nje. E life nani kumbwa kumukambei. O white kalabu kwa tibangeli. Let's make a big seko kwa tibambeni. Na timposhe opo ni vangeli.
Who's got the keys to my jira? Katumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umu kuchilimba. DJ
kawa kawa DJ kawa 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 kawa
faka kufuli umu kuchilimba. DJ
sawa sawa
DJ
sawa sawa sawa
faka kufuli umu kuchilimba.
Wey, we need the boom, a boom. Push it like a boom, a boom. Tu bashi bashi if my gala. Kutura ma bato ne mitzi kwa tini gala. Wey, bebe kwende unjerezi. Vibyongo na fiola, yeah, fiatu mfajazi. Wey, wangu kari kuro kufu makuma na mbala. Fona five, mutiara wanda ye mana mbala.
Teta muchipi video ngo. Piwo mwe kaidi video ngo. Bakwe vati tuwe kwe milongo. Kaidi lelo tulele la muchongo. Kusheko, volume kusheko, walo kusheko. Bakwe vati tufweko. Winse shoko na ine ndalyoko. Fona five, drifta na jena washa loko. Tuwale!
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umu kuchilimba. DJ
kawa 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 kawa
faka kufuli umu kuchilimba. DJ
sawa 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 sawa
faka kufuli umu kuchilimba.
Black table party venelisa. Waka funza baya iwo sababisa. Waka liku waya waya tiza ficha. Agenda undercover. Thinking I'll be getting those numbers at the alley. Nigelo wava DJ.
Who's got the keys to my jira? Katumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umu kuchilimba. DJ
kawa 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 kawa
faka kufuli umu kuchilimba. DJ
sawa 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 sawa
faka kufuli umu kuchilimba.
Louis Yaka All Stars. Hey, Mr. Samuel Muzadia. My boy Fashion Sakala. Ha! Bats on Dark. See you. Francis Dondada. Ali Dola. Nico G. Lion. Copa the Swag. In the Pew Pew. Let's go.
TMSI.com.